Ongea mara mbili. Inafaa ongea mara mbili kwa.
Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Vandrefe mlembe. Kwa sababu misa imeisha na tuko hapa Father Pius, Father Jumbe, Father Upore wametupatia heshima kubwa tuongee kidogo tu. Na before nikaribishe speaker wa Senate Mheshimiwa Lusaka, tuna wabunge wa Kaunda Assembly ya Bungoma wenye wamekuja kama tumemaliza, wataongea lakini lazima tuwatambui. These are elected leaders. Mheshimiwa Violet wa Miu, huyu ni MCA wa Miu Ward. Mheshimiwa Mwambu, MCA wa Mbakalu Ward Tongaren constituency. Na Mheshimiwa Rosemary Hisa ambaye amekuanga chair wa budget, MCA wa Luya Bwake Kabuchai constituency. Hawa wamekuja kama misa inaendelea. Father Pius, na pia kwaya yetu, kwaya Cathedral, you have been fantastic and you are one of the best choirs in this county. Hapa mimi nitawaamini na shilingi 20,000. Father Pius, unajua ulisimama hapa ukaongea na ukaniangalia. Karibu ni But I want to assure you that the development yenye tuko tunaweka hapa Bungoma, tukishapitisha BBI after 10 2027, mutaona mabadiliko makubwa hapa. Mimi sina mengi. Nataka kuambia Mheshimiwa Nangabo, kuwa viongozi, leaders emerge. Uhuru Kenyatta in center, hakuna mtu alienda akasema Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta aliangusha Peter Kenneth, kina Mother Karua, and he emerged. William Samoei Ruto, yes, aliangusha Henry Kosgei, yoyote kina Sally Kosgei, yes, and he emerged. Yes. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hello? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliangusha Nyang Nyong'o Orengo, what? And he emerged. At upper Western, a leader will emerge. Kama ni wamunyika atemaji. Sasa maneno ya kusema, tukae, tusikizane. Nawaambia viongozi, a leader will emerge. What we can only pray for, let's have the right leader to emerge from the region of West Kenya. Lakini maneno ya kusema tukae chini, yani ngomta ko yomuhan. Bari mwenye huyu kale kumukirizia ne kuri kuwe de sye yomuhan. Kenya ni kanila wa?
Hiyo ni normal.
Hello? Wacha wanaomba bamani. Mheshimiwa, kama sijaita speaker, tumepata rambirambi za Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Raila Amolo Odinga na Mheshimiwa Oparanya. Oparanya has lost a brother, pia angekuwa hapa lakini wako Butere. Wamesema pole kwa familia, kwa profesa na kaunti ya Bungoma. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa speaker, kuja ongea.